cha dunia ijue moon
miss you. I miss you.
Wili mapenzi haya na ujanja, haya jaligi jina mkwanja. Yani nimepita kila kiwanja, kila nimenasa kwa mtoto wa masanja. Weni mtu wa Mungu tena mlokole, yani ni apu ya mange. Wapiga majungu wakina lokole, wanupakaza mina kula bange. Nabuka makosa tena niporazi kutoa kosa, asifanya urudi malikia, tuje kuanze tulipoishia. Wambie mashoga zako si kwa ubaya, ila misipendagi kuongea. Unamsema je mwenzako bangi mbaya, kama hujawahi hata mgongea. Hakuna aliyekamilika, hata unayemdhani malaika, bado anaweza kwa shetani. Na ukasema bora mimi, ndoto yangu bado ijafutika. Naamini siku itafika, tumwete shehe na ubani, au tufunge ndoa kanisani. Oh baby, I miss you. I miss you. I miss you. I miss you. Of course, be boy on the beat. On the boy, call me number one. Barisa. Unamsemaje mwenzako bangi mbaya, kama hujawahi hata mgongea. Hakuna aliyekamilika, hata unayemdhani malaika, bado anaweza kwa shetani. Na ukasema bora mimi, ndoto yangu bado ijafutika. Naamini siku itafika, tumwete shehe na ubani, au tufunge ndoa kanisani. Oh baby, I miss you.
Baresa. It is what it is, baby, want you to come back.